lifestyle.
Told you, say,
flow flick juu. Mkatede mwako tiketu turuki kuna wateje, kuliko kumfungulia duka fakaliwa na wateje. The central zone is Tizome.
Malu.
Ni kwako young fella, skize engine, mtupe level. Kishindwa piga hello, spike domo, baba level. Kwenu so tajiru, just a kid from the ghetto. Where the black women talk about the sugar level. Japo mjini pagumu ila lazima upige cash. Umetoka kwenu, hauna mtaji, hauna mirathi. Temeke tu masaki, choki jashu, hauna marashi. Afu mtani uko na scandals, zangada na miada rock. You have some friendship with people, kidhani mko iko. Ila kajua chuki zipo, zinausisha mshiko. Japo mtani usnitch mwiko, anavunja miko. Sijua kunywa nae, yupi mvute nae kiko. Yeah. Hato kikuthuru, hawako above the law. Uko mkaburu wanangu wameuza roho. You need more 10 niggas, tena wajwa meshiba. Fuma lume sina chawa na county na 7 figures. My con, converse na full backpack. Afu kwenye show na pewa shango kama 2 packs back. Na mademu na wakuna livo super kwa scratch. Walotaka kwa chawa wangu liwa tupa kwa trash. Afu na vuma kwa kasi. Watasema nimekunywa nimevuta ili nije kuongea kwa kasi. Kimwaga moto wani chate vositaji DNA. Wanangu mtano nauliza bona tujakona TMA. Wanaumada kutawaliwa ni waveja. Wasanona lia wakikimbiwa na meneja. Katende mwako tiketi uturuki na wateja. Kuliko kufungulia duka fuakaliwa na wateja. Tuendele ama tusiendele. Tuendele ama tusiendele. Tuendele ama tusiendele. Tuendele ama tusiendele. Na hola.
It's gone boy. You know I'm in his beach, man. Let's get it. Forget why they told you, kinda me, would you it's over. Kinda like a soldier, when I speed, ni kama scoja. I'm the big controller, the whole city's on my shoulder. Talker ends, na soma, lisha leo, I'm gon' take over. Lianza kwenye soka, wako fikiri, ngeza foka. Talo kulia, wako mini, kata toka. Squeezy kila street, corner, bisha, kuwa slogan. People used to hate me, now I'm raised a type of chonga. Can break me now, I stand up tall, looking real motherfucking proud. If you don't know, na fanya kitu, now don't chase no clout. I'm the man that them hoes always thinking about. Cause I'm Gucci, but Tony party me, I kick him out. Look at me now, I'm focused on the money. I got high intelligence level, ain't no fucking dummy, huh? That's what I say, well, who need to bagay na fame? Gotta get paid, that's why we don't play. But the power of God, who alone is great. To the 7 day, man, he fall with his faith. Tafanya the chote, man, I swear by his name. I'm never gon' fail, don't care what you gon' say. Okay, music be flowing inside all my veins. One gonna attack a triple dirty on my name. Sonic go hop a two on top of the game. Shapita vichaka shakwa hari insane. Okay.